Yeah. Bali Jinjo.
I keep buying what you.
Roga Roga.
I say, Queta Ujo. I contend on your damn name. I keep a Koyejo. No, I can't be Jang or it. I say, Queta Ujo. I contend on your damn name. I keep a Koyejo. No, I can't be Jang or it. Mwane mama berela ya ilanya jo E chaka chaka kwa nani ike kwane mame na ichasi tane parijo Ake unayanga unangojo reka Sipo kine ngeta Raya arere unaye polko waika Ijo ara uno waika Daima utakuwa wangu mpenzo mituliza mutima yangu Maisha wasi wasi mpenzi staki Nimevuka kita
You're the star, na ya chato majaraka. So fresh, no stress, hela mabone jautauka. Raja gift girl, inchi out etauka. Mga kota bolia na ratwa na beru bala jo. Akodunga mina jo, mamu secrets. Na swagga, no regrets. So kunyune mami, opiana ya idadi. Raja kiat, ingadeka na kin. Iliki jo amasi, tempted on overdose.
I say kweta ujo. Akote ngonjo da minengo. Akipasi ya konye jo. No waika, beite jae ngwarere. I say kweta ujo, akotwe mojo da minengo, akipasi yako yejo, no waika beite jae mwarele.
Iwe macho me like, mesha shuf, iwe macho me shuf, mesha like, iwe mesha cheki, hawengine feki, sema kweli mpezi tena mimi sita sleki, mimsani roga roga kamili, kijana mwenye shima, sio jangili, niwe wangu wa panza, sio wapili, nilipenda tukutane sehemu, sisi wawili.
Dundo ya pony, the king,
Harry Picks.
Kweta ujo Akote ngonjo da minengo Akipasi yako yejo No waika beite jae ngwarere Ase kweta ujo Akote ngonjo da minengo Akipasi yako yejo No waika beite jae ngwarere